simu ekeno tulibulala tuno nyamirimo na eno tejirabika atabajina mbusenze tezirabika atabazina mbusete nga teziwera abatulaba musite bagamba tukola tuba mukuduka kezi site tufata tuba tuiri basento olumute tulia atowaye tunasibira nga maluma abatali bulungi mbabuza kabeyo nti musula mutya
fetulibulala
abanonya sente lwe ziba zibuze era mugamba mutya
fetulibulala
abatali bulungi mbabuza kabeyo nti musula mutya
fetulibulala
abanonya sente lwe ziba zibuze era mugamba mutya
fetulibulala
boy simwekate byeno birala bawala benaku zino nga bali bulala bwetuba kwano kutuwa batuyisa wala netuba wakuza fenga teziva wala labatebwe musanga negundi enchana mulala basula mumabala balinda kubategula fetwaba bako bakola bibanyumira bawala benaku zino nga tebafugika
abatali bulungi mbabuza kabeyo nti musula mutya
fetulibulala
abanonya sente lwe ziba zibuze era mugamba mutya
fetulibulala
abatali bulungi mbabuza kabeyo nti musula mutya
fetulibulala
abanonya sente lwe ziba zibuze era mugamba mutya
fetulibulala
lemise gweno tulibulala baby Aisha kujitonda bisambu ayilivi yunga teyekwangu bandi mazima wangu tonde kakeme wakabili kako baby kande kasefuna tunula yeyo baby teka mukemebwa sembere loti baby omponya malaria njagala koti baby sifuna lukemia pate kupate gweno tulibulala pate kupate gweno tubabulala
abatali bulungi mbabuza kabeyo nti musula mutya
fetulibulala
abanonya sente lwe ziba zibuze era mugamba mutya
fetulibulala
abatali bulungi mbabuza kabeyo nti musula mutya
fetulibulala
abanonya sente lwe ziba zibuze era mugamba mutya
fetulibulala
uptown downtown bash teyasomye karemi virus fetulibulala jejeke musima eyo kiri kitya